Big Dash Music.
Alpha!
Exclusive from Afrofy.com.
Mr. 1000.
Fresh Dumbo! Mr. Saga, let's go! That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba vichi tidwe Tima Siana na Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba maganizo Tima Siana na Bevi. Sikuti tiva zonda ni vantu watu. Koma vichi tidwe chape ndia vipusana na fatu. Bavipanga munga baziba fonse. Tika kumana ni malekcha lionse. Kulipe muntu wea konja muntu wachiveleshi. Wea funo funa bajabose wa manteleshi. Useka seka komo kumbwa kelo yanga. Kaleza muntu wa matelasi simuzanga. Friendship ima funika kubalansa. Muya sovela pa mozu kumaansa. Noti chiku baba nika cha show. Nika cha ficha no pundamo pachi flow. Koma lionse nika fola fandi yanga umatiako. Umafuna chani china sintine zanako. Hii ni true story. Vanzatu vena, siva tiasha na kutiasha. Vanzatu vena. So that's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba vichi tidwe Tima Siana na Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba maganizo Tima Siana na Bevi. Na Rwanda wapaka hapa pakati. Na maget crushers kutuma party. Koma kwao bama enda beka iri party. Okay apa friendship inishi iri party. Tika sovela tiba nalemba mopangira piti. Nifunseko bushe uyu si umfwiti. Siti sovela njaba siva supporta. Haso yeti chaya bebe siva supporta. Na imwebe mukondo tiaba kumalebo. Muka itinga itinga mwatiaba kumalebo. Misango za choncho isetiloa. Unga funse olo keska isetiloa. Vakuindenge mwafola tiamu moneka. Tumfuafe kubantu atina munonka. Na mafuta pa mabrai mule noneka. Hello rulia mwachulo mchila mwapeteka. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba vichi tidwe Tima Siana na Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba maganizo Tima Siana na Bevi. Friendship in Saga na Fresh Tumbo. Friendship in Tommy na Black Adido. Friendship in Nazi na Bobby Izzo. Friendship in Strong na Johnny Sizzo. Friendship in Mark na Pilato. Friendship in Kepi na Roberto. Vena Wesley TC na Nachi. Friendship in Slap na Mbachi. Shout out kubanza tubali Rio. Bajabeti futika pamozi modio. Kuma fans ziko mopofocha. Wasie ni vacha wa mene wa maponja. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba vichi tidwe Tima Siana na Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. That's why Stima Sobelana Bevi. Ndaba maganizo Tima Siana na Bevi. Musisovela chekwe uku Alpha. Vena Shinks atipuanchi Alpha Junior. Hey, KMI representer. Fresh Dumbo. K Dash Party Beat Nava. Yeah.
K Dash Music.
Let's go get him, son.